kumyalezo oshukumisayo lo sikunikwe ngumzalwana uPerry ngokuya uphuma elizwini likaThixo. Inyaniso enjani kuba siyamnqamlela uThixo, simbekele ixesha uThixo abeke engena siphelo, asinakuyenza loo nto. Ngoko ngokuhlwa nje sijongene nenye into ngoku engumthendeleko. Ndilinde iminyaka emininzi ukuba ibandla libekho eTucson, kodwa lilapha. Ewe, silapha. Ngoko sibulela iNkosi, yenza nje ukuba silinde de sibe nokuliviyela ngoku. Ngoku kukho into endifuna ukuyithetha phambi kokuba siqale umthendeleko eyile ukuba ndiyakholwa ukuba sibone kwaneleyo kumhla wethu esiphila kuwo ukuba besifanele ngenene sinikele konke konke esikuko kuthi sifanele kumkhonza ngenene uthi. Ndiyakholwa ukuba usisikelele ngempendulo ethe cha esibhalweni njengoba umzalwana uPerry esinikele kwimizuzu embalwa edlulileyo ukuze sikwelo xesha asimfamekanga siyabona ukuba silapha sifikile. Ube sinako nokuphunguza sibone indlela ingqondo yobuntu ebashiya ngayo abantu ukuze asinakuhlala xesha lide. Singasendimangeni ngokupheleleyo lingalapho lonke ihlabathi, yabona. Ngoko sisekupheleni kwexesha ngoku njengokuba umzalwana uPerry egqibele phaya, sizibona nje ezi zinto ukuba ziyinyaniso, sibone ukuba ziyinyaniso na. Aziyonzomi, aziyonto nje esiyiqikelelayo, ziinto esiyinikwa ngqo ngelizwi likaThixo yabonakaliswa phambi kwethu ukuze sazi ukuba silapha. Asazi ngoku ukuba iya kuba lithuba elingakanani na ngokuba kwakhona sibuyela ewatshini, uyabona, kuxesha nini. Kodwa siyazi silapha sikwelo xesha nokuba lixesha likaThixo bendinokuqikelela. Othile wakha wanika ingcaciswana ngaxesha lithile ethi ukuba uThixo wayebekelene naye ukuba wayeza kumisa ixesha iwaka leminyaka yimini nje enye. Ngoko ukuba umntu uphila amashumi asixhenxe eminyaka ubudala biya kuba yimizuzu nje elishumi ngexesha likaThixo, yabona. Ngoko kusithiwa ngamashumi amane eminyaka oko akunakuthetha naxesha lokuba nje akhwanyaze eliso lakhe, yabona. Yabona yindlela elikhawuleza ngayo yonke into ukuba ibinokubekelwa ixesha, xesha elo angenalo kwaxesha. Ngoko ungunaphakade nje ndiyakholwa ukuba yendusara ngokuya okanye le ntwana uJoseph ngobunye ubusuku owathi kum nomzalwana uPerry wathi, tata wayevela phi, wabakonini uThixo, wayevela phi, kufanele abe nesiqalo akanaso, akuzange kufuneke aqale. Ndathi hayi, nantoni na enesiqalo inesiphelo. Kodwa kwako kungena siqalo kungena siphelo, kodwa akakade uneminyaka elishumi ubudala yaba ngumthamo ozalise umlomo lowo kuye, yabona. Wayenokwamkela njani esazi nje into engazange ibe nesiqalo, akukuye yedwa, injalo nakum kuthi sonke, uyabona. Isisixa esikhulu nakum ukuba yaqala kanjani na. Ngoku silungiselela ukugcina into apha engcwele kunene. Ndikhe ndabizwa kwiintsukwane ezimbalwa ezidlulileyo ndibizela kwinene elingumKristu olunge kunene ongazange akwenze oku, eqonda ke ukuba siyawutya umthendeleko ngokwenene. Bona bawuthatha into abathi ukuyibiza kumthendeleko kokomoya, nto leyo ngokubhekiselele kwi-communion umthendeleko bendinokuthi ilungile kuba ubudlelane communicate kukuthethana, yabona. Waze lo mzalwana wandinika isibhalo wathi, mzalwana uBranham, awucingi ukuba ngoku isizathu sokuba ndithethe oku ulungile mzalwana uPerry, yabona. Isizathu sokuba ndithethe le nto kukuze ube nokuyiqonda into oyenzayo. Awuze ukuba ungena nakuyiphi na into ngokumfama, awazi apho, awuyazi into oyenzayo, awunakuba nalo nathemba ukuba uyazi into oyenzayo. Kodwa kufuneka uyiqonde into oyenzayo nokuba uyenzela ntoni na. Wathi, ngoku ukuba sidla ilizwi likaThixo asingoThixo lowo simdlayo. Ndathi kunjalo kanye mhlekazi, yinyaniso. Kodwa sifunda apha ukuba okwenzekayo uPaulos wafundisa ukudliwa kwesidlo sangokuhlwa senkosi buqu. Oku kwenzeleni ukundikhumbula, watsho uYesu, ngamaxesha onke nisukuba nisidla yenzelani ukundikhumbula nibonisa ukufa kwenkosi ide ifike. Ngoku simelwe kukusidla. Siyaqonda ukuba uPaulos ongcwele okumiselayo oku emandleni engumprofethi wetestamente entsha, uPetros, uYakobo, uYohane bonke abo babhala ngoba uMateyu, uMarko, uLuka, izinto ezenziwa nguYesu njengababhali. Kodwa uPaulos wayilungelelanisa loo nto. wayengumprofeti wetestamente entsha kanye njengoba umoses wayentlango ukuya kwamkela imphefumulelo yokubhala iincwadi ezintlanu zeze iincwadi zokuqala ezintlanu zebhayibhile ngoko upawulos naye waya entlango waya kwamkela imphefumulelo evela kuthixo ukuze alungelelanise ibandla letestamente entsha alizekelise ngendala phaya emva babe nemvana yedini eyayigcinwe njengesikhumbuzo ngusirayeli yakhe yasetyenziswa phofu ngaxesha lithile ekuphumeni eyiphutha kodwa ke bayigcina yaba sisikhumbuzo oko kweso sigaba ngoko ukuba umthetho usisithunzi sezinto eziza kubakho nje uyabona ngoku ndiyakholwa ukuba umthendeleko le nto sithi ukuyibiza ngumthendeleko ngoku sisidlosa ngokuhlwa senkosi ngoku sinemiyalelo yezinto ezintathu kuphela ezibambekayo ezingcwele esishiywe nazo enye kuzo ngumthendeleko kukuhlanjwa kwenyawo lubhaptizo lwamanzi zezo zinto ezintathu kuphela yingqibelelo leyo yeso sithathu yabona yaye yiloo miyalelo mithathu kuphela ke esinayo yayiqonda ngoko ukuba yiloo nto eyanikelwa ngupawulos omngcwele kwitestamente entsha ngoku ukuba sinokuthi umthendeleko mawube kukudla nje ilizwi andiqondi ukuba nabani na unalo ilungelo lokudla isidlo sangokuhlwa senkosi de abe selithabathile ilizwi lenkosi walifaka entliziyweni yakhe yabona ngokuba ndiza kumfundela into imizuzwana embalwa niza kubona ngoku qaphelani ngoko kutheni ngoko ukuba si kwaphezu kwalo luvolunye besinokuwuthethelela umkhosi wosindiso abakholwana kuliphina uhlobo lobhaptizo lwamanzi bathi alufuneki nganto kuthi ngoku ubali ofuneka ukuthi ubhaptizo lwamanzi sibhaptizelwa ntoni amanzi akanakukusindisa ligazi elikusindisayo ndiza kuvumelana noko kunjalo ligazi elikusindisayo hayi amanzi kodwa kufuneka sithathe amanzi njengoluvolwa ngaphandle lokuba umsebenzi wangaphakathi wobabalo sowenziwe yabona kufuneka senze njalo nakuwo umthendeleko sakuba siyithabathile inkosi idini lethu salingenisa kuthi njengemeko yokuzalwa komoya kuthi nomzimba wayo siphila ngayo ngelizwi kuyafuneka kananjalo ukuba sikuzekelise ngokuba ngumyalelo ngukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono zenu upawulos wathi ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokukunikela kuni ukuba inkosi uyesu kwangobo busuku bunye yanikelwa ngabo yathabatha isonka yasiqhekeza yanika abafundi yaze yathi thabathani nidle oku kwenzeleni ukundikhumbula kuba ngamaxesha onke nisuba nisidla esisonka niyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike ngoko sifumanisa ukuba koko babe nabantu abezaba lo mzalwana uyintanda umzalwana othandeka kunene weza wathi andizange ndiwudle umzalwana uBranham andiwuqondi ukuba uyintoni na wathi ndifundiswe ngolunye uhlobo kodwa kumbula siyakwamkela ukuba upawulos ongcwele wakumisa oku ngendlela kwibandla lakudala lamakristu babengena kwinkonzo bengena kwindlu nendlu bekhekeza isonka benobunye bentliziyo nokunjalo ngoku ndathi wakubeka ebandleni kumagalati isahluko sokuqala ivesi yesibhozo wathi ukuba ingelosi evela ezulwini ifika ithethe nantoni na enye mayiqalekiswe uyabona kwayena lo wenza ukuba baphinde babhaptizwe kwakhona phezu kolwa bhaptizo lukayohane ukuba babhaptizwe egameni likayesu kristu uyabona zintathu izinto ekufuneka sizenze njengemizekeliso isihlo sangokuhlwa senkosi kuhlanjwa kwenyawo ubhaptizo lwamanzi yabona kukho uthi ke ngoku umkhosi wosindiso uyithabatha kwingongoma isela elalisifa xa lalisifa lalingekabhaptizwa uyesu wathi liyakuba sezulwini yinyaniso kanye leyo ichanekile kodwa uyabona lalisanda ukumqonda uyesu khona apho ngalo yure lalisifa ngayo yabona yayikukuphela kwethuba elalinalo yayilisela lalikude lalingaphandle lona ke lakukubona nje okwakukhanya lakuqonda nkosi ndikhumbule waze uyesu yinyaniso leyo kodwa kuwe nam sisazi ukuba sifanele ukuba sibhaptizwe size sikumangale ngoko ke oko koba phakathi kwakho nothixo ikwaye loo nto ke nakumthendeleko ngoku xa sithatha lo mthendeleko asiyonto nje yokuthi ndiza kuza apha ndiyokutya isonka esithile yaye ndiyakholwa ukuba ndingumkristu kodwa ukuba uqaphele ibhayibhile yathi lo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uya kuba netyala legazi nomzimba wenkosi yabona kufuneka uphile ubomi phambi kwabantu naphambi kothixo nabantu ububonisa ukuba unyanisekile ngoku ukulibazisa nje umzuzwana ngoku kwitestamente endala xa kwakusenziwa idini ummiselo okanye umthetho lunjalo nobhaptizo lwamanzi ngummiselo kunjalo nokuhlanjwa kwenyawo ngummiselo sinjalo nesidlo sangokuhlwa senkosi ukuba ngummiselo unoyolo lowo uyenza yonke imiselo yakhe awagcine wonke amasiko akhe ayigcine yonke imithetho yakhe ukuze abe nelungelo lokungena kuwo umthi wobomi ngoku qaphela koku ngoku ngokuya kuqala yayingummiselo kathixo ukuzisa idini ebandleni nasetempileni nasesibingelelweni unikele isipho sakho nangenxa yezono zakho idini lemvana ngoku ndinomfanekiso nje ndibona umzalwana othile womjuda esihla ngendlela sazi ukuba unetyala aye esibingelelweni okanye eze nenkomo yakhe etyebileyo okanye inkabi okanye nantoni na wayenayo okanye inkunzi yegusha imvana nto ithile wehla nayo ngendlela enyaniseke kangangoko enokuza unyuke apho egcine ummiselo kathixo enyaniseke kangangoko enokuba nako aze abeke izandla zakhe phezu kwayo evuma izono zakhe aze umbingelele ebeke oko izono zakhe phezu kwemvana uze umqala wemvana unqunyulwe imfeleke ngoko njengokuba ilele apho loo mvana incinci ikhabalaza isopha nokopha izandla zakhe zizele ligazi litsaza phezu kwakhe wonke loo mvana ikhala isifa wayenokuqonda ukuba ebonile kwaze kwakho into ekufuneka ife endaweni yakhe ngoko wayenikela ngokufa kwale mvana ifela ukufa kwakhe yabona imvana yafa endaweni yakhe ngoko le ndoda yenze ngokunyaniseka ngobunzulu bentliziyo yayo ekugqibeleni yaphindaphinda ke kwakhona yaphindaphinda iqhubeka de ekugqibeleni yaba sisithethe umyalelo kathixo waba sisithethe ebantwini nako kwakhona isihla ke masibone koku noku namhlanje mhlawumbi kungcono ndihle ewe kungcono ndinikele inkabi wehla ke nkosi nantsi inkabi yam akukho kunyaniseka kuloo nto akukho kuqonda kuyo ngoku asifuni kuwuthatha ngolo hlobo umthendeleko ikwayiloo nto naxa siza kwisithebe senkosi uisaya isahluo semshumamathathu enesihlanu hayi uxolo uisaya isahluo semshumamathandathu mandiyirhoxise le nto ndiyakholwa ukuba nguisaya isahluo semshumamesibhozo sikufumana khona oku ndiqiniseke mpela ukuba sisahluko esichanekileyo eso wathi ummiselo kufuneka ube phezu kommiselo nomgca phezu komgca naphezu komgca intwana apha intwana phaya bambelela koko kulungileyo ndiyakuthetha ngemile bethinithayo nangalwimi zimbi kwaba bantu oku ke kukuphumla wathi zonke izithebe zenkosi zizaliswe ngumhlanzo ngubani na endiyakumfundisa imfundiso ngubani na endinokumenza aqonde yabona ndiyacinga ukuba ibisisibhalo esiso esiya uisaya isahlushumesibhozo amabini nesibhozo ngubani na endiyakumenza ayiqonde imfundiso yabona izithebe ngoku sifumanisa ukuba namhlanje le nto inkulu esilungiselela ukuyenza ngokuhlwa nje ekukhumbuleni ukufa kwakhe nomzimba wakhe esikholelwa ukuba siwudla mihla yonke okanye sigqiba kudla njengokuba umzalwana egqiba kusishumayeza ukudla izwi likathixo silikholelwa ngentliziyo yethu yonke silibona libonakalisiwe silibona silinikiwe silibona lingqinelwe siyaliva ebomini bethu ufuneka ke size koku ngobunzulu besazela sento esiyenzayo hayi ngenxa nje yokuba ngumthetho yiya ecaweni ngamanye amaxesha banika iqebengwane elidala elinegwele okanye uhlotywana lwento ethile baliqhekeze nesonka esilula okanye into ethile baze bayiqhekeze kuze abantu abatshayayo besela yonke enye into ngenxa yokuba bengamalungu ecawe beze badle isihlo sangokuhlwa senkosi ngoko kukungcola oko phambi kothixo nedini ke wathi imihla enengcwele nedini leni lisuke lalivumbe libe empumlweni yam kodwa nguye owamisela ukuba benze elo dini kodwa indlela ababeliqhuba ngayo lasuka laba livumba elibi lanuka empumlweni yakhe emathatheni akhe wa elo dini wayelimisele yile ndlela silithatha ngayo ilizwi likathixo amakristu amaninzi namhlanje abizwa njalo enza loo nto siyaphakama apha sifundise eli lizwi sithi uyesu kristu asinguye izolo namhlanje nangona phakade sifundise izinto awathi uya kuzihlonipha sithi oke yayisesenye into olu nqulo lwethu lobusodom selilivumbe libi empumlweni yakhe akanakulamkela nakanjani na kungezo sizathu ngenxa yemikhwa yethu yesithethe awusidli ngasithethe isidlo senkosi usidla ngokuba luthando lukathixo entliziyweni yakho ugcina imithetho kaThixo yabona yiloo nto osidlela yona ngoko ukuba usidli ngokunyaniseka sisithethe nje ke icawe yethu iqhuba umtyendeleko kanye kho ngecawe mhlawumbi kanye ngenyanga nokuba kukabini ngonyaka unyuke ke uthi ngoku ulithuba lam udle umtyendeleko ngoba uyinto enukayo kuThixo yabona sisithethe nje loo nto njengayona iphina enye into ufuneka unyaniseke uThixo ufuna iinzulu zentliziyo yakho uze ukhumbule ikwangulaa Thixo akuzisa apha emhlabeni nguye lo umkhonzayo yabona ukwenza oko ngokuba etshilo ngoko sifuna ukuza sinobunzulu bokunyaniseka sisazi ukuba kungobabalo lukaThixo esithe sasindiswa sibe siyamthanda siyabuva ubukho bakhe sibe sibubona buguqula ubomi bethu konke okwethu kuguqulwe singabanye abantu asiphili ngendlela esasikade siphila ngayo asicingi ngendlela esasicinga ngayo njengasencwadini apha nakwindawo ebesithetha ngencwadi ezimbini ziyincwadi enye incwadi yobomi incwadi yokuqala yobomi eyathi yabakho kwakungexesha lokuzalwa kwakho yayikukuzalwa kwakho kwasenyameni yabona kodwa ngaxesha lithile phaa kudala mandulo kwakukho ukhozana lobomi njengokuba bendicacisela abanye oodada abaselula phaya endlwini kule njikalanga yabona kukukhozana lobomi oluphaya onokumangaliswa lwaluvela phi yintoni ezi zinto zingaqhelekanga bendithetha le nto ndiyizisa kum njengokuba ubunokuthi William Branham ke kwiminyaka engamashumi amane edlulileyo lo William Branham lo isenguye ngokuhlwa nje umntu usenokuthi phaa kudala wayendlavi nembi yabona ngokuba ndazalwa nguCharles noEla Branham kwimveli yabo ndandingumona ndeza ehlabathini ndilixoki nayo yonke imikhwa yehlabathi ilele kanye kum kodwa kwaphakathi apho kwakukho enye imvele ekhoyo yabona eyanyulwa kwangaphambili yayifakwe nguThixo apho kwakulo mzimba mnye yabona kukho imveli ezimbini ngoko ndakhathalela yanye njengoba ikhula ndandilungile ndiselusana tata into yokuqala uyazi ndaba lixoki ndaba into yonke engumoni kuba ndandikhuliswe ngaloo ndlela kodwa ezantsi phaya kwakukho ichaphaza lobomi lonke ixesha ndandikhe ndikhumbule ndiseyinkwenkwana ndiyathemba ndinibambezeli kakhulu kodwa ndisazi ndihleli phaa phandle phezulu kwenxeme lomfula ndandihlala apho ndiphunguze ebusuku ubawo nooma bemka baya ekuphumleni kwabo ngoku ngalo mihla babe ngaboni kwakungekho bukristu kwaphela kumakhaya ethu yaye yho kuselwa imigidi kuqhutyekwa yayindikrukula kanjani ndandiye ndithathe isibane sam nenja yam ndiyokutshona ematyholweni ndiyokuhlala ubusuku bonke ngexesha lasebusika ndandiye ndizingele ude uphele umgidi mhlawumbi sekusile ngengomso ndizokutsho ekhaya ube ungekaphumi ndibe ndinqenqe ngaphezu kweshedi ndilale ndilinde ukuba kuthi qheke ukusa ndandiye ndicinge ukuba mangaphi na amatyeli endandiphaya endle ngexesha lasehlotyeni ndithathe izinto zam ndixhumeke phantsi khuselwa nalo moya ukuze kuba yayisina imvula ndinqenqe apho ezo zibonda zingene emanzini ndilobe inja yam emnyama indala ingqenqe apho ukuze ndithi jonga apha uyazi kobusika budlulileyo ndandinkambishe apha kanye ngobunye ubusuku ndandibase umlilo kanye kule ndawo xa ndandilinde inja yam endala emthini ndandibase umlilo apha lalikhithika iminwe emihlanu yonke ubunzulu emhlabeni kodwa ntyatyamba na ubuvela phi kuphi apho uvela khona ubani ophume weza apha wakutyala yiphi kananjalo indlu efudumeleyo abakukhuphe kuyo mhlawumbi kwenzeke ntoni uvela phi yabona laa ntyatyambana ndandisithi kutheni belikhithika yonke into ndabasa umlilo phezu kwale ndawo phezu kwamandla engqele bekukho namandla ubushushu phaya kwisikhuni esidala ndasitshisa apha kodwa naku uvela apha usempilweni uvele phi yayiyintoni kwakukho omnye uWilliam Branham yabona ichaphazana elincinci lobomi obungunaphakade phaa ezantsi elalusuka kumlibo kathixo ilizwi likathixo elalibekwe apho umntu ngamnye kuni angazicinga izinto ezikwanjalo yabona lalisebenza ndaze ndajonga phezulu emthini ndacinga qabi ndakubona usiwa kulo nyaka uphelileyo kutheni sobuyele apho kwakhona nje ubuvela phi yintoni le kuzise apho yabona yayibobuya bomi bungunaphakade busebenza emzimbeni ngoku wathi ngenye imini ndisahamba njalo elalizwi lithetha ungaze utshaye usele njalo njalo hayi amadodana sikhula sonke yabona kwakukho into eshukumayo kodwa kwathi ngequbuliso ndajonga phezulu ndathi andingonyana kacharles noella branham kukho okuthile okubizayo njengentshontsho lam lokhosi andiyonkuku kukho into ethile phaa phezulu ndaweni ithile ow yehova omkhulu nokuba ungubani na vula ndifuna ukubuyela ekhaya kukho okuthile apha kum kuyabiza ndaze ndazalwa ngokutsha obuya bom buncinane babulapho bagalelwa ubomi bamanzi phezu kwabo baqala ukhe ukukhula ngoku obuya budala ubomi baxolelwa babekwa kulandle lokulibala lukathixo ukuze bungaze bukhunjulelwe ngabutyala kum kwakhona yabona ngoku simi singcwalisiwe njengokungathi asizange sone ebusweni bukathixo ngoko xa sisiza esithebeni senkosi kufuneka size ngentlonipho uthando nembeko yo khangela nje ngesiphi ukuba bekungekho ngenxa yakhe iyabona khangela nje ngesiphi ngoko ke upawulos ndiyacinga xa esithi ke kaloku nokuhlanganisana ukuba nidle lindanani oko kukuthi ngamanye amazwi linda imizuzu ibe mbalwa thandaza uzihlolisise ukuze kuba wazi umzalwana okhoyo apho eza kwenza into engafanelekanga okanye into ethile umthandazele kananjalo yabona yabona lindanani linda umzuzu nje uthandaze ukuba kukho ukuqhubekisana phakathi kweni okanye into enjalo suku ungakhe ungakhe iyakulungisa loo nto kuqala yabona iyakulungisa loo nto kuqala ngokuba sifuna ukuza apha sincwele kangangoko ninokuba nako zithi iingcinga zethu omnye komnye nakuthixo nomnye komnye sithi ke size ebudlelaneni esithebeni senkosi yabona ngako oko oku sikwenza ngokuba sinikela imibulelo kuye sihlangene sonke sidlisana isonka sisonke sisela iwayini kunye njengegazi nenyama yakhe ngaphandle kokuba niyidle inyama yonyana womntu nilisele igazi lakhe aninabomi kuni yabona uyabona yitsho kanye ibhayibhile ngaphandle kokuba wenze oko akukho bomi uyabona ngoko ke phantse ubonisa ukuba unentloni ukuzibandakanya njengomkristu ngenxa yendlela ophila ngayo ngoko ke ngamanqam okwenene la ngoko ukuba kukwenzi oku awunabomi ukuba uyakwenza ngokungafanelekileyo unetyala lomzimba wenkosi yinto enye ke nakubhaptizo lwamanzi ukuba sithi siyakholwa kuyesu kristu wasisindisa esonweni sibe sibhaptizwe egameni likayesu kristu lo gama sizisa ihlazo kuye sisenza izinto ezingeziso yaye siya kuyihlawulela loo nto kwakhona enye into ngoku xa sisenza loo nto sizama ukuvuma enye into ngomlomo senze nto yimbi yinkathazo yethu namhlanje leyo into endiyicingayo ndithi thina mna nebandla ethe inkosi uthixo yenza ukuba ndithethe kulo kwezi yure zokugqibela ngokuba siyakholwa ukuba siphila kumaxesha okuphela siyakholwa ukuba uthixo usinike umyalezo wamiselwa nguthixo uqondakaliswe nguthixo wabonakaliswa nguthixo ngoku kufuneka size kuye sinentlonipho nangothando nangobunyulu bentliziyo nengqondo nomphefumlo uyazi iza kuvela kungekudala iyure ekuya kuthi xa kanye apha phakathi kwethu eya kuthi umoya oyingcwele athethe njengokuba wathethayo uhananiya nosafira yabona lo yure iyafika yabona kwaye si ngoku ukhumbule oku yabona uthixo uza kuhlala phakathi kwabantu bakhe yile nto kanye afuna ukuyenza ngoku esinokwamkela umyalezo njengokuthi ukuba bendisengumfana ndizingela inkosikazi ndibe nokufumana inkosikazi ndithi ilunge kanye ingumkristu ilinenekazi iyo yonke into ndiyithembile akukhathaseki nokuba uyithembe kangakanani na nokuba ilunge kangakanani na kufuneka ndiyamkele kufuneka indamkele phezu kwezi zifungo ngoko ikwayile nto siwufumana uyiyo umyalezo siyawubona ukuba ulungile sibona uthixo uyungqinela ukuba uyinyaniswa ngokupheleleyo unyaka nonyaka unyaka nonyaka uqhubeka kakuhle yonke into oyithethayo yenzeka kanye ngendlela athe iya kuba yiyo ngoku siyazi uba uyinyaniso kodwa yabona ungakhe uyenze ngobungcali bengqondo nzanjalo unonqulo olusekeni yabona asilufuni unqulo olusekeni into ethile ngomnye umntu onamava ayo ukuze siphile ubungqina bakhe njengoba ndikholwa ukuba yayinguyesu owathi kupilato into ethile igamana bendilicinga uthe phaya kwimizuzu nje edlulileyo wayixelelwa ngubani loo nto okanye wawuyityhilelwe uzazi njani ezi zinto ngamanye amazwi andilikhumbuli nje kuba ligama elithini nayelo ngoku kudala ndilifundile kodwa wenza njani njani uba uyiqaphele into uyityhilelwe ngubani le nto ibithetha ngayo ukuba ungunyana kathixo kubani okutyhilele le nto kukho mntu uthile uxelele yona okanye njengoba uyesu wathi ingaba uba osezulwini okutyhilele oku kuwe yabona yabona wayifunda njani lisekeni na okanye sisityhilelo esiyinene esivela kuthixo ingaba lo mthendeleko uyinto endiya kuya kuyo umthetho ndithi kanti bonke bayawudla nam ndiyakwenza njalo sisityhilelo ukuba ndiyinxenye yakhe ndibe ndiyinxenye yenu ndiyanithanda naye ndiyamthanda sibe sikuthatha kunye oku njengomzekelo wothando lwethu kuthixo nothando lwethu nobudlelane omnye komnye ngoku ndifuna kukhe ndifunde apha esibhalweni emva koku ndiyaqikelela kuphi apho nokuba kweliphina icala umzali upheri unqwenela kulo namhlanje ndingasingayifunda kunye ukuba ndiziphethe iibhayibhile zenu kwabasekorinto bokuqala isahluko seshumi elinanye siqale ngomqolo wamashumi amabini anesithathu kwakho ke ngoku kulaa tabanekile yethu siyayenza le nto rhoqo sasoloko siyiqhuba kunye nokuhlanjwa kwenyawo njalo ngokuba zihamba kunye zombini kholokuba umzalwana uyazisile ngokuhlungu lwesithathu ngenxa yezihlwele aninako ngokwaneleyo aninagumbulaneleyo lokungenisa abantu ukuze kuhlanjwe inyawo bayakwenza okhungo lwesithathu ngokuhlwa ngoku ivesi yamashumi abini anesithathu yesahluko seshumi elinanye samakorinte okuqala phulaphula upawulos ngoku ngoku khumbula ugcine oku engqondweni magalati isahluko sokuqala ivesi yesibhozo ukuba sisuka thina aba nokuba ingelosi evela ezizulwini ishumayele ndaba zilungileyo zizimbi kuni ingezizo ezi ndaba zilungileyo wazishumayelayo mayiqalekiswe yabona uba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokunikela kuni okokuba inkosi uyesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka yaza yakuba ibulele yasiqhekeza yathi thabathani nidle ngumzimba wam lo owaphulelwa nina oku kwenzeleni ukundikhumbula ngoku makhe ndipheze kanye apha yabona kodwa ukudla umzimba wenkosi uyesu krestu kulo mthendeleko akuthethi ukuthi laa mthendeleko ngumzimba kakristu buqu bukatolika obo uburoma andikholwa ukuba into elungileyo leyo ndikholelwa ukuba ngummiselo nje awawenzayo kuthi uthixo yabona asingomzimba buqu ngoku liqhekeza elincinci lesonka esingeyonqambi ngummiselo nje andikholwa kananjalo ukuba ubhaptizo lukayesu kristu egameni likayesu kristu emanzini luyazixolela izono zakho andikholelwa ukuba ndiyakholwa uba ungabhaptizwa imini yonke ngoku ndiyazi ukuba mhlawumbi kukho abantu abahleli apha abavela kwinkonzo yabapostile ndithetha ibandla elimanyeneyo lakwamoya abayifundisayo loo nto kodwa uyabona andikholelwa ukuba amanzi ayazixolela izono okanye ukuba kunjalo ngoko ngaba uyesu wafela ilize yabona ndikholelwa ekubeni lungummiselo kathixo kuphela yabona ukubonisa ukuba sowuxolelwe kodwa kona ukubhaptizelwa uzalo olutsha hayi bo andikholelwa loo nto andikholelwa ukuba amanzi axolelwa izono kananjalo andikholelwa ukuba esisonka nale wayini sinanto yakwenza nani ukugcina nje umthetho kathixo asimisele wona ukuze siwenze yabona kunjalo kanye ndikholwa ukuba ubhaptizo lwamanzi lukwayo loo nto ndiyakholwa ukuba kuyanyanzeleka ukuba silwenze kuba wakwenza konke ukuba ibe ngumzekelo kuthi noku wakwenza ukuba kube ngumzekelo kuthi wazihlamba inyawo esenzela thina umzekelo ngoku kwangokunjalo umqolo wamashumi abini anesihlanu kwangokunjalo yathabatha nayo indebe emva kokuba kudliwe isithi le ndebe ingumnqobiso omtsha osegazini lam ngamaxesha onke enisukuba niyisela oku kwenzeleni ukundikhumbula kuba ngamaxesha onke khumbula ngoku kuba ngamaxesha onke enisukuba nisidla ezo sonka niyisela loo ndebe niyakwazisa ukufakwa enkosi ide ifike ixesha elingakanani ade afike yabona yabona ngoko ke osuku ba esidla eso sonka ayisele indebe yenkosi ngokungafanelekileyo ngoba netyala lomzimba negazi lenkosi makhe ndipheze umzuzu nje izizathu zokuba kuthethe oku uzuqaphele enye ivesi apha esinye isahluko ukuba uthe ndiyaqonda ukuba nakuhlangana niyadla ninxile nokunxila esithebeni senkosi bayiphazama ukuyiqonda yabona babebimbiliza nje yabona kanye njengoba abantu besenza namhlanje baphile nayiphina intlobo yobomi basidle yabona wathi kwakho ninawo amakhaya enokutya kuwo kodwa lo ngummiselo ekufuneka siwugcine yabona ngoku makazicikitheke ngokwakhe umntu aze ngokunjalo adle kwisonka eso asele kwindebe leyo kuba lo udlayo uselayo ngokungafanelekileyo uzidlela aziselele ukugwetywa engawucalili nje umzimba wenkosi uyintoni ke wena ungumkristu uphila emehlweni omntu wonke njengomkristu yaye ukuba uyawudla ungaphili njengomkristu akuwucaluli umzimba wenkosi ubeka isikhubekiso endleleni yomnye umntu yabona njengokuba bekubona ukuba uzama ukwenza oko uze ungaphili ngendlela obumelwe kukuphila ngayo yabona akuwucaluli umzimba wenkosi ngoku ukhangela ukuba yintoni isiqalekiso soko ngenxa yokuba ninzi phakathi kwenu abaswele amandla nabayimilwelwe banele nabalele ukufa eyona nkunkulelo iyo yelaa gama mzalwana ukupheri kukufa yabona yabona baninzi abafileyo kuba xa ukuba besizicalula ngesiba asigwetywa ukuba siyazigweba asiyi kugwetywa yabona sigwetywa nje ke siyaqeqeshwa inkosi ukuze singasingelwa phantsi ndawonye nehlabathi yabona akukho kunxulumana nehlabathi ngoko ke bazalwana bam xa nihlangene ndawonye ukuba nidle lindanani yabona ukuba ke ubani ulambile makadle ekhaya ukuze ningahlanganeli ukugwetywa eziseleyo ke indawo ndozilungisa xa ndithe ndafika yabona ngoku ngamanye amazwi musa ukuza usidlangathi ngokungathi kunjengokuba bendisanda kutsho emzuzwini odlulileyo ngento amajuda amadini awo ayemangalisa bewanikwe nguthixo kodwa kwafika ekubeni bangabi sawenza ngokunyaniseka nangembeko nangokundileka aze ngoko abalivumba elibi empumulweni yakhe ngoku ikwayinto enye malunga nokuza ekudleni isidlosa ngokuhlwa senkosi ukuba size siyazi into esiyenzayo kanye njengaxa ungena emanzini ukuze ubhaptiswe egameni likayesu kristu uyayazi into oyenzayo wambatha ngaphezulu ebandleni oko uthixo akufake kuwe ngaphakathi ukristu xa sisidla oku kukubonisa ebandleni ukuba ndiyalikholwa lilo lonke ilizwi likathixo ndiyakholwa ukuba usisonka sobomi esivela kuthixo ezulwini ndiyakholwa ukuba lonke ilizwi alithethayo liyinyaniso kananjalo ndiphila ngalo kangangoko ndinokwazi uthixo engumgwebi wam ngoko phambi kwabazalwana bam phambi koodade wethu andithuki andiyiqalekisi andizenzi ezi zinto ngokuba ndiyithanda inkosi ibe inkosi iyakwazi oko indingqina nalo ngqineko ngoko ke phambi kwenu ndiyawuthabatha lo mqulwana womzimba wayo ukuze ndazi ukuba ndigwetywa kunye nehlabathi yabona nantso ke ibe yintsikelelo ke ngoko kwakhona khumbula bendinokwenza ubungqina obuninzi ngale nto apho ndakha ndayithabatha ndayicacisa kwigumbi lesigulana ndazibona ziphiliswe khumbulani ngexa usirayeli wadla umfuziselo woku bahamba iminyaka engamashumi amane entlango zaze iingubo zabo azaguga baza baphumela kungekho namnye buthathaka namnye phakathi kwabo abantu abazizigidi ngokomfuziselo woku ngoko uyakwenza ntoni umfuziselo uqobo ukuba umzimba wesilwanyana sedini wawenzela oko umzimba kayesu kristu uemmanuel uya kusenzela nto masibe nentlonipho nje xa sisiza masibe nentlonipho nje kangangoko saziyo ukuza